Yande joy no witodi e min tagi sappo e joy nani habaruji men ni e fulfulde dera ko e kibaruji men ni handen noga e jene lewru jiye duma gonden der mu duubi chapande didi e noga ni ko batu joda kalan ko leddi Niger o wada non nim dume woni ko heba do mun na ko joga do fi politique leddi wadini goto docteur do jande filla science politique non ni o fantini no fi o wontini ande subanani arko te wata bandigi gononni juude kama do mabbe ibe tawra e taba bonka ko burta kiloji kemedidi nonni undo hano sarusi hawjini e filla na durwi dore e kulle bonde nanol mun de leddi Niger e jadde mun kan wangindo yeso kokkobe habaruji yewter men pindinol handen yara tamina min nonni departement mo bantilare ko himbe leydi Burkina nonni be perowi be gari der wuro bantilare alla e rafide na gongu der chakantaraje den tokko min on nan pittol halaji der kibaruji noga e jene lewru jiye duubi ujinaagi didi he nogay duubi chapande didi e jene ni ko pirtol hano batu joda kale wada ko leydi nonni fi natudo der tarik leydi Niger joddinne di labi demokrasi dume woni kulle mawde ko waddani labi politik leydi din Elizabeth Sherif nonni gondudo andal do filla politik on nonni o fantini jadimi Moktar Amadou
yaadu yeso lobbo hebe kasanne do filla politik e demokrasi yaadu yeso du bale e yasi no annani do gannanga illahitane duubi ujunere ikeme jenay ela soji nay e sappo e didi warde hanne dewte laamu leydi juu gada dewtere fudu he maral mum kile tati demokrasi laamu mum no jippine de en daari du fa hanne wala ardiido leydi cuɓaaɗo dow laabi demokrasi jippiiɗo tiriiɗo cuɓaakiiji fa goɗɗo naati nokkure mum hanno laabi demokrasi bi'iri laabi lasu e jeetati cuɓaakiiji gonaano gaɗe ɗo nder leydi Niger sappo e jeenayi majji keɓi yettoore to dental pelle leyɗi duniyaaru ngam gaɗiraama no woɗiri ɗi gatti dow fa hanne narral caka himɓe politique leydi meeɗen amma baa ko yahdu yeeso dow heɓeke golle nokkuri ngam hamne jooɗa haale tawaaka caka himɓe politique leydi meɗen ɗum waɗi dow wakkati hannde
duuɓi ɗiɗi ni ko laamiɗo arewa région doso suɓa barke ñalaande de nogay e jene lewru juillet waɗi laamiɓe e jowuroɓe e ardiɓe leñol ɓe département on kawri gaɗiɗi tindinoje nonni dow saɗɗara maagi ɗi himɓe tawa nder majji dow fi denaku e fitinaaji natoji caka duroɓe he remoɓe e dewlingo cukaloy dewoy illa jottaki e fa hankasen ɓikkoye dewoy ittetekoy école nonni ɗum waɗini wakkati on ɗon ni hano kalowo ɗo indo laamiɗo arewa nonni kawjuɗo e filla jehol yeeso hano mbi'en ni laamorde makko nonni Dambaji May Zama nonni ɗo fantini jaadimin Abdulaziz nde yumma
jewruɓe ɓen kamɓe gooni kaaloɓe dow inde laamiɓe wuro Sarusiji kamɓe du ɓuri ɓadade ɓiɓɓe wuro ndenne ɓe gala iɓe acce ɓe gaɗa golle maɓɓe hawride nde min keɓi wadde hande nde min jiɗanana ɓeydande jewruɓe ɓen dow filla saɗɗoro maaji wawtu fuuɗi iɗum do dande maɓɓe du e hoytinande nimɓe no wodi caɗale tawaɗen hedde nokkuje ɗen fuu no hani ɓe keɓa tindi dow majjum no wodi ko ƴewta sukaɓe rewɓe dewlintaɓe illujonayi itte l'école sembe sembe no woji laabi ɗi Sarusiji joƴƴini koɓe paamana ɗum secrétaire général kawjiɗo filla suudu kiite ndum famminiɓe dow talki kewɗi ɗiɓe ƴama e ɗiɓe nilda
ɓiɓɓe bomɓe jeɗɗo kan jungo deka dow maɓɓe tawraɓe e taɓa bonka kiloji keme ɗiɗi e capanɗe nayyi e joyi loreji ɗiɗi e ceede gaɗoje million ji ɗiɗi ko Sarusi durwu dore e nannol kulle bonɗe ko yaru yarunon nder leydi men Niger di octrice fantini yeeso ko koɓe kibaruji nonni hannde subana ɗo nder galluñi men wakkati on ɗon ni commissaire Nana Aichatou Ousmane Bako o hokki faama yeeso ko koɓe hibaruji nanni ko tarnal Fodaye waddanimi
polisiɓe kawjiɓe durwido e nannol jarjaruji bonɗi jaɓake asay bittiɗo o nder nokkure mbi'etene zone industriel mo ñamay guineji bonɗi kiloji keme ɗiɗi e lasoji ɗiɗi e joyi nder looro ƴoyta nder leyɗe yaasi ɓe gattana dow guineji drogo on nder nokkure e suuɗude ɗum ley loore kam heɓa to soogeji kawjiɗi filla denaku en paamu nde no gaɗɗo wiɗagol mum e juuɗe mum tawa nder majjum nangama ɓiɓɓe leydi Niger tato eɓe leyɗe yaaso nayo kamɓe looreji ɗiɗi motere worre e ceede millionji ɗiɗi e ujunaji capanɗe balɗe joyi keme jeetati e ɓuuɗi hemre e sappo. Octris policeji kawjiiɗi druidol e nannol yaru yaruuji bonɗi no watta daane yahde e ɓiɓɓe wuro. Gollidol lobbol naata kune mu'en e soogeeji kawtiiɗi filla deenaako.
Nder gallu ñamay keenga pottal waɗaama caka leydi Niger e leydi France fedde kawjiine e fii jehol yeeso to ɓe dekkidi junngo dow talkuru noon dow kulle tati nafooji ko ummoto ceede millionŋiiji capanɗe tati euro noon ni ceede men sefa millionŋiiji milliardji capanɗe tati e jeenayi e millionŋiiji keme nayi. Nder anndinoore nde wuddu habaru quotidien noon ni Sahel anndini arannde ni Siri noon ko wattete dow filla ano bunkasa kiwo walloore dow fii durngol e baylol baakaaji noon ni ɗaɓere ɗen dow kan woni dow wallata dow no wallirta dow fii hano rafi keƴorna nema nden leydi Niger. Tataɓere ɗen ɗo kan woni dow ko ƴewatta hano Siri noon ko singete ngam wallugo hano dabareji joɗine jawdi wate no handiri ko wata hano ceede ero noon ni millionŋiiji nayi e ujunaji herme e laso ero noon ni ɗum ɗo no wattete dow filla hano jonde OP20 nonnoon ni nder kibaruji men bittiɗi noon ni min gaddi filla hano batol bisaji noon ni pamari nder commune mo Fulatari région Difa ko radio Sarusi hawjine e filla durgol département on mo Mayna Sarwa noon ni holli ko ñaw dabbaji hano gunya noon dey laabi kanuɗe joɗɗine fuu hoƴama ngam durwididde e ñawgum nani ko docteur hano Kaccallu Maydodo o fantini jaadimi Nafisa Adam Eskelalol
dans la zone nord particulièrement
fa soɓɓidde on noon hitande hikka nde yooro waɗi sanne illano toɓele ndiyam arane ɗen ngano huuɗo kon fuppi dabbaji naati ñamol muɗum ndeno dabbaji maɓɓe puɗɗi no mbaata wakkati momin jano toon ƴewoyde min tawi ko ɓiɓɓe ñawgo tawa nder mum nden noon min puɗɗi tuugal dabbaji ɗin jonka e batol majji ɓoytiri nder no kuuje goɗɗe ñawgu yeewango far soɓɓirde ngal beeli gangalo ngel goori e wasarma fuɗɗam hitande fuu noon nde ndiyam toɓi na ñaw wangu wara dabbaji amma ko hitande hikka nde ɗum fotondirana e rafo waɗi ko ɗum bonnini
durgol bisaji waɗeteɗe nder gallu ñumayi haɗama say tawe jomum no tawra e garbal mum nder ɓaade mum ko durata bisaji mum lawol gol ko laamu joɗɗini sappo lewru ut hitande ɗum ɗiɗi e sappo e jeetati jaɓuɗo gol lawol noon ni fuu jukkete hano ceede gaɗoje ujunaji tati noon ni ɗum ɗo deni bisaji mawɗi noon hano jomum yoɓatana ujunere noon ni de pamari ɗin ɗon ɗo keme jeego'o horejo hano police municipal noon ni ɓe gallu ñumayi noon ni wi hakika ɓe gaɗan dabareji maɓɓe fuu ko wattani gol laabi noon ni ɗoytane sumana idrissa o yewtidi
aujourd'hui
ne wodi nimɓe hoɓe ɓe paamayi sako birol dabbaji haɗama ley gallure ñameyde so yani tawe jomum nder horgo wattiɗi fadde lawol laamu leydi ngol no wurtine buuɗino hemre e lasoji ɗiɗi noon joni dabba on yoɓata hunde foyi dabba mawɗo keme ɗiɗi yoɓante dabba potora buuɗi hemre e lasoji ɗiɗi nenne kaƴƴu laati hannden ko ceede jukkugol ngol woni no yaha no ɓeydo noon mairie mawɗo mo gallure ñamey on comité goto min godi pilotoɗo no ƴeewa nder gallure ñameyde komin jiɗi ni woni hawtade e mairie ji ɗi to min daara laabi ɗi e hoƴete o saɗorma laatiɗo no torri le gallure nde heɓane mo sola
ñalane resane ko watta julɗe layya nder leydi Niger di ni resa kanani woranji e goho lewru juillet noon ni ñande mawne jaadimin mo gaya hano région doso ni yilake nder luuɓe bisaji noon ni mo beela baali nani dey codoɓɓe noon ni hano giɗe maɓɓe no seedi nde nani ko o waddani min Ramatou Issa Wonthie
gaya julɗe layya no ɗom siryane nder luumo beela jawɗi no godi koyirdam dina ko rawani yeru no luumoɓe dabbaji ɓe mbiri maɓɓol keerol leyɗe gam Allah e ñaw coronavirus ɗum waɗi ko ceede jawɗi can e lasi adamu luumojo goto
hikka ni baali ɗi gaɗata ceede sanne gam ndenno yimɓe no ƴiwa Nigéria gara cooda baali ɗi ɗum ndu saabi ko hikka luumo gon no feewi dabaji ɗi du mbawa yaadinede mba hemɓe gari coodi du seni tokkira laabi feereji ɗu gam ton dow pon on golloɓe ɓen jaɓata
waroɓe no sooda jawɗi ɓen wona ko oya yii bandiɗum yiyata yeru no Suleymane jomɓade haaliri o wii koyirdam no woni e coggu baali Ousmane Kandoka wii se gonga jawɗi ɗin ceede mum no seedi seedi
to hikka luumo goo ni no feewi gam wakkati on ɓadake sanne ko watta dabaji ɗi cooɗe jaade sanne jaare leyɗe yaasi. Nden ne coruɗo fuu ɗoni daroto, ɗum ɗum waɗi ko hikka yimɓe garde sembe sanne. Filla lumo baali ɗi ni hande famtinaki. Connoɓe ɓen no gi'a ko kan en galano connire ƴaada tawi ɗu ceede gala. Ɗum ɗum saabi ko min e hoore am hikka mi anda nde mi wawan layyaade. Baalu 10,000 garmi tefude mi heɓa.
Jom en ba ɓaadeji hewɓe no ɗon tefa kowatta tawe keeɓi jawɗi ko layoto e ɗe julɗe layya.
Non noon ni min garan far filla ñaw coronavirus wontiri nder leydi men Niger di waranden kenga 28 lewru juillet dumo gonɗen nder mum ni himɓe herme e 75 kan ƴeewa noon ni baa goto heɓi daka ñaw coronavirus no ministére hawjini e cellal ɓiɓɓe leydi andini. Nder himɓe 10,486 ƴeewaɓe noon ni waranden an illa ko ɗum fuɗɗi warde joni himɓe 113 kan heɓiɗa na walla kadre jaajirka leydi Niger. Himɓe 7 kamɓe janɗiti 69 maayi 36 ono ɗonno ñawte nder andinore worreden.
Assalamu alaikum sakiraɗo, jango anɗa ni?
Alhamdulillah, yettore Allah. Anne noye gontirɗon har ton?
Basi fo ala réseau o ni woni woɗa hande fe seeɗa.
Min kay amiɗo nananne no woɗiri fa.
To woɗi noon, dene mouraduji ɗin?
To wallahi hande mouraduji kay filla mum no saɗi senne. Kaw an gaɗɗo ƴuɗo jahangal o hannden o yamaki ba seɗɗa.
Tene ko pamɗa o yamaki ne?
Omo ɗojja ɓandu makko no wuli, omo tawda sa ɗornan duka har puufe makko ɗen dam. Pofango makko wala no wurtoro no woɗiri. An kay ni alama ko wela he ɓerne ɓolum kan woni he makko.
Ndene sakiraɗo accumin hokke jamiroje e dow ko yaawi yaawi ko haani gaɗa anani o durwa to mburtuɗa ley ɓaade ma to acca fe e goto wurto gaɗa majjum ndu to acca goɗɗo wara naata ley ɓaade maɗa tafon. Nonnoon ndu konɗa ni nodda lamba 15 o enɗan joni dow ko yaawi yaawi a yiyan loctoroɓe garan wuuro maɗa ɗon enɗan so ɓe gaari du konɗan ɓe daran kawma o ɓe ƴeewan cellal makko ɓe ƴeewan du konɗan cellal kerol himɓe ɓaade ma fuu. Ndene ko haani sakiraɗo to yeeba fey seeɗa kalay kawma o tefa du konɗa ni hono ko watte ko suumoto hunuko e hinar ɗum enɗan kokkama o suuma hunuko makko hinar makko dow ko yaawi.
Dey bandirawo ɗum foti gaɗol kulle ɗe fuune.
A nan nayi ñaw goɗɗon warti no wiye coronavirus ko laati hanti duniyaaru fuu mboɗaki fe e goto non.
Subahanallah, nden kay fi o no hurƴini sanne. Nden karti yewtere meɗen téléphone o fuu dow ko yaawi mi yahata wuuro mi haalano koreji am mi nodda du faa hannde lamba 15 biwɗa kam o.
Tinɗa du konɗan faa hannde e goɗɗum kam wonto jeggita keeddi himɓe taanoɓe yiide kawma o fuu.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
On jettama min gara nder suudu haala département banki laareni région Tillabéri 15 lewru juillet noon ni himɓe perooɓe ɓe gaɗa kamɓen herme e 46 noon ni ɗuuɓe hano leydi Burkina Faso noon ni ɓe gari nder wuro banki laare ɗon do Allah e rafi denaku gongu nder cakkantaraji ɗen ko ɓiɓɓe bomɓe wonno torraɓe nani ko préfet hano bo banki laare Barmini Kaboy o fantini jaadimin Yusufu.
Filla denaku himɓe he ari moɓɓe nder cakantarare leyɗe Burkina Faso, Mali e Niger hanne wela ɓerne. Garrafi keƴorol hakkillo fukkingo go wala no so oro gaɗa himɓe cakantarare nden do nohi bawɗe muɓɓen. Se kettinoɗe ko Barmin Kaboye perfe bankilare yi dow majju.
Notre chance
sa amin ɗo kan woni ko himɓe no nangodiri sanne. Ɗum ɗu jaati saabi ko illa neɗɗo hi'a andiraɗo golle bonɗe na no sikkire no bonɗo to dow ko yawino himɓe amin ɓe garta kalanami minen ardiɓe ɓen wakkati fuu ɓe gaɗa ɗum iɓe boowi du ba jaati wallirde ɗum taynita bomɓe ɓen
enɗan.
Rafi keƴorol hakkillo fukingo go nde en daari ni nde leydi takkini en go waddi ko himɓe peroyton nder jooɗi bankilaare
waɗi lewru hannden ko celol gorol taƴi laawol gol. Nden ne soɓɓirde département on fuu andana ko woni no waɗa har ɗum non ndu minen du faa hannden faa ɗum waddi ko bomɓe ɓe keɓi laawol no keginori har soɓɓirde nden. Misali feccere gon ngam commune Markay ton nder leydi Burkina Faso ko bomɓe ɓe gari sey ɓe wi'i himɓe ɓen ɓe dilla ɓe kalaniɓe du ñande ɓe dillata. Nden himɓe ɓen du jehi kalanowi laamiɗo bankilaare ngam faawoɓe daara no hisiniraɓe kamɓe e daabaji maɓɓe. Sey orgal sogeji G5 Sahel kandu yaha joɗɗinowa ton enɗan dow keeri leydi Burkina Faso e leydi Niger. Naatowo fuu sey are mum ƴeewe ko tawa nder wala du fuu tawraɗo kaɓorɗe nder maɓɓe. Jo en ɓaale woronja no wonduɓe sukaɓe mu'en lasoy 3 e jeegom e rewɓe woronje e jeɗɗo. Caka balɗe ɗiɗi ɗe du waɗi himɓe ko watta himɓe hemre e lasoɗiɗo e jeegom ɓe min jaɓɓi ɗo iɓe ɗo hannden nder nokkure nde min keɓaniɓe.
No wooɗi ɗum jaɓɓo firewɓe ɓe amma noyi ɗum waɗa ko jonde lobbore heɓo caka maɓɓe e himɓe cakantarare nde perfe Barmin Kaboy.
La première stratégie
sigila amin nder mum arande fuu komin gaɗi kan woni min keɓana bana ɓe to ɓe jooɗo gina min gatta ɗum fa hannden domoɓe hano soogeji G5 sahel ɗin jaha domowaɓe kamɓe he are maɓɓe fuu nokkure to min berniɓe ɗowdu kiloji 4 noon tawa hedde he ɗum min desan ɗum fa hannden orgal soogeji gon ton hadde maɓɓe ngam domudeɓe ɓe fuu
ɗo min darnanta o habaruji men e fulfulde seede lamɗo holli min jaango min gaddan habaruji gon min jottinatta moon sayni mbi en kirtento jaam hirti.